si wanapenda kubeng.
Baby, can I talk to you, sugar? Akili yangu na yuruga, na kucheki toka muda.
Uyoka, uyoka.
Unani mada, kwa ni kabila gani? Unatubi tufani, unani ponye sijiwezi ni kodabani. Maruani, yangu kichwani. Unapondisha, baby, the way you want it. Show me the way. Unavyocheza mdu mange mange. Kanga, tinga, mkongo, pinda. Pia utamu nijilambe lambe.
Au kwenye kichwa
auwe
ni namba 8 au namba 6
auwe
kuchuma tembele au kuchuma mchicha toki vagunia unapendeza za unapenda sifa
wow, yes.
Alichokupatia mama mkwe
wow, yes.
Iyo migando gando kama kupe
wow, yes.
Vimate mate na viute ute
wow, yes.
Kwa bedi unavasakata
kihani
unapenda kwenye joto au kwenye masika
auwe
kwenye sofa au sita kusita
auwe
kwenye mlango kwenye madilisha penzi la kibraza meni sokula maisha
wow, yes.
Unavaga gano upwa
wow, yes.
Kile Mungu alijogupa
wow,
unavapaka
yes.
Mafuta kwa mbongo wa chupa
wow, yes.
Si wali susa wendele kuzuza
chani dewe unavyocheza mdu mange